ngidlala ngisithi andifuna uthetha nawe kodwa uyandifowunela nayizolo ibinguwe nanamhlanje nguwe nangomsiza banguwe khandiyeke ndiyakucela khandiyeke wethu yho awuncami umntu otheni lona ungadikwayo kunini ngoko ndisithi sunifowunela sunifowunela ngokulapha yho khawujike suzixakekise